smokemziki.com.
Tunaridhika na vyetu wala so vya kuiba. Mlo mmoja kwa siku lakini tunashiba.
Tushatembea peku peku tukachoma na miba.
Tulishogua mchana usiku hatukupata tiba. Kama yale alivyopita.
We're the chosen, we're the champions. Hili nalo litapita. We're the chosen, we're the champions. Kama yale alivyopita, yalivyopita, yalivyopita. Kama yale alivyopita, yalivyopita.
My story, tomorrow holds the glory. Even though it seems that I'm falling, all of this is temporary. Wana tuombea kifu atufi,
bado tunaruka.
Mungu wetu atutupi,
jenga Mungu.
Sema woyo, woyo, woyo.
Woyo, woyo, woyo.
Woyo, woyo, woyo.
Peter.